We bring it back once again, crazy vibes on the street, yo. Check this out, yo. I feel all, yo. Pistol all, yo. We dropping gangster shit, but they're dick suckers. Fake pussy rappers, fucking around with the MIC. This rap is from the underground. Shake your head, Chicky Fire is fucked up, crazy producer in this shit. I ain't tripping, motherfucker, my dick is straight. I don't need a gun to kill all, yo. This is a cold war. Start running, I'm coming. It's your nightmare. In your dreams, I'm there. Fuck yeah, some hardcore vibe.
Ashishi flow kila siku mi madini na ya chema.
Check this out, yo. Check this out, yo.
Ashishi flow kila siku mi madini na ya chema.
Check this out, yo. Check this out, yo.
Ashishi flow kila siku mi madini na ya chema.
Check this out, yo. Check this out, yo.
Ashishi flow kila siku mi madini na ya chema.
Check this out, yo. Check this out, yo.
It's the vibe na flow. Kibishi sana tema ndishi bada bishi twala binti beba kijiji na mziki from the scratch. Tunajenga headquarters kwenye brains za shabiki. Sula haziuzi ila trends za Mugabe. Tunavamia makambi get fans tukibabe. Acha tu wakatwe ana rap ama puppet. Mike na paka mate fake MC apa katwe. Afichwe kwenye pocket, ashushe kwenye market. Apewe ushauri kuacha hip hop na mamake. Sitaji masrap ni na dongo na manati. Na shabiki ndani ya lali hizi mbio juu ya bati. Hizi vibe na flow they go high and low. Za nipasira ku rap kwa biti high and low. Project Jiki find this once again. Ni mazishi bila msiba yani bila wa.
Ashishi flow kila siku mi madini na ya chema.
Check this out, yo. Check this out, yo.
Ashishi flow kila siku mi madini na ya chema.
Check this out, yo. Check this out, yo.
Ashishi flow kila siku mi madini na ya chema.
Check this out, yo. Check this out, yo.
Ashishi flow kila siku mi madini na ya chema.
Check this out, yo. Check this out, yo.